kunikaza Kulali bila mimi kuniona Pesa unaleta Sile kuomba Naishi home kwetu bila shida Unanishangaza una mchumba Sasa kwangu nini ni unataka Na navo kupenda Nimesha sikia Nadhani ukimwacha hata data Mpenzi labda utapata Ukimwacha
Nani tena uyo
Maybe chochote utapata Unachokitaka Nasema penzi labda utapata Ukimwacha
Mbibia basi dani uyo
Maybe yote utapata Mbibia hapa
Nanataka yo
Oh no no Penzi kwangu ni thamani
Najua yo
Tumiwa sikubali
Sijaja kwa hino
Ondoka nenda za kumbali
Unisasira baby
Kama ni penzi Labda utapata Ukimwacha Maybe Chochote utapata Unachokitaka Nasema penzi Labda utapata Ukimwacha Maybe Yote utapata Mbikia hapa
Chumba ni damn na Sikuadozola fame Easy X5 Benz out Lexus Kinecha kufani Pens no the letter Suzungushe zungushe Paka kalia Out fryer Kumpaka kidume Nondoshe tears Pezi dobonge la zawadi Na wesu nalitaji Weke mimi nchaji
Nikupe
Unave vyote ninave saka Baba kizi chada Live mimi nataka Kuitwa playboy Spendy So baby girl Would you marry me?
Kumanipenzi Labda utapata Ukimwacha
Nimesha mwacha
Maybe Chochote utapata Unachokitaka
Hey
Nasema penzi Labda utapata Ukimwacha
Nimesha mwacha
Maybe Yote utapata Tumigia hapa
Nunalo fate
Ukimwacha Oh baby Yote utapata Imejia hapa